selingakwazi ukuthi sathintokazi yabo ke okungukholoni, njengoba abantu abaningi bebephatheke kabi ukuthi ukholoni abasakwazi ukuthi bawudle. Uma ngibheka isikhathi ngizuzuke yishumi nanhlanu lishayeleke lona ihora lesithupha ekuseni, umhlangano-ke waziwa nge-African Green Revolution nobanjelwe-ke kwelaseRwanda kuleli sonto uhlose-ke ukuqhamuka ney'ndlela-ke ezizothuthukiswa ziyise phambili ezolimo-ke zakuleli. Kuzwa nje kabanzi-ke ngalolu ludaba, sixhumana-ke nomnumzane-ke uSifiso wakwaNtombela ongusomnotho-ke wakwa-National Agricultural Marketing Council. Sibingelele emahlobo kweza namuhla.
Ngibingelele dadewethu ekuseni, ngibingelele nakubalaleli bakho, sanibonani.
Mhlawumbe kusichazele nje kafushane ngokuthi uma sikhuluma nge-African Green Revolution yini le sikhuluma ngayo nokuthi ibaluleke ngani kubalimi balapha eNingizimu Afrika?
Yebo dadewethu, uma sikhuluma nge-African Green Revolution sikhuluma lapho ngenhlangano lapho ehlanganisa khona abaholi abayibandakanya kwezolimo nosomabhizinisi abangaphezulu kwamakhulu amathathu abasuka kuzo zonke amazwe ahlukahlukene ezweni lilonkana. Lapha bahlangane khona manje lapha eRwanda eKigali ukuthi bezozama ngaphansi kwesiqubulo sokuthi bazame ukuthola iy'ndlela zokuthuthukisa abalimi abasafufusayo ukuthi bebe ngamabhizinisi amakhulu ayimele. Sizokwazi ukuthi singaphansi kwaleni esiyibiza ngokuthi Fourth Industrial Revolution, iy'ndlela ey'thize ezama ukuthi zingakhukhulisa kanjani ukuthi kutshalwe izimali e-Afrika futhi kukwazi ukuthi kuthuthukiswe abalimi khona sizokwazi ukukhiqiza umnotho ezokwazi ukuthi ikwazi ukuthi yondle abantu base-Afrika iphinde yondle nezwe lilonkana.
Mhlawumbe uselapho nje njengoba nilapho kulowo mhlangano lowo, iziphi mhlawumbe iy'nselele eniyibonayo ney'qhamukayo zabalimi bethu bala eNingizimu Afrika uma ngabe-ke niqhathanisa namanye amazwe ahlangene kuleyo ndawo?
Esingakusho ukuthi siyazi ukuthi umhlaba wonke silindele ukuthi kunabantu abangazoba abangaphezu kwa-9 billion emakhulwini amashumini amabili eminyaka ezanga pa 2030. Okusho ukuthi lapho izinga lokudla kufanele libe khona ukuze likwazi ukuthi londlela ababantu, and iningi labantu lobe likhona khona laphana ezwekazi lase-Afrika kufanele ukuthi imikhiqizo yokudla ikhule ngaphezu kuka-72% ukuze bekwazi ukuthi kondlela abantu. Now uma ubuka imhlaba osasele omningi ukhona khona lapha ezwekazi lase-Afrika olinganiselwa lapha ku-200 million ongakatshalwa, kusafanele kwenza ukuthi ukwazi ukuthi utshale ukhiqize umhlaba. Now uma sibuka siqhathanisa futhi ney'nselela ey'khona kubalimi abakhona lapha eMzansi Afrika, siyazi ukuthi bakhathazeka ngendlela yokuthi bekwazi ukuthola imali ukuze bekwazi ukuyitshala emapulazini nasemasimini abo ukuze bethole ama-inputs ukuze bekwazi futhi ukuthi bekhiqize ukudla okusafe nokungakwazi ukuthi ku-export kumazwe angaphesheya. Baney'nkinga futhi zokuthi na i-technology esayisebenzisakho thina lapha e-Afrika isasele ngemuva uma uqhathanisa namanye amazwe asezingeni eliseduze nathi njengako-China nako-Malaysia nako-South Korea. Ezinye futhi iy'nselelo esinazo ukuthi i-infrastructure ingqalasizinda esikwazi ukuthi zikhukhulise abalimi bethu bekwazi ukuthi bekwazi ukuxhumana ney'makethe ezikazakhona lapha e-Afrika nezangaphandle, ezinye zey'nselelo ey'ningi esayibambelelenakado. So siyathemba ukuthi ngoba behlangene bebonke nje abaholi abasuka kumazwe ahlukene bazokwazi ukuthi beqhamuke namasu azokwazi ukuthi ekwazi ukuthi esusele ziy'ngqinamba ekwazi ukuthi thola amathuba okuthi kutshalwe imali bekwazi ukuthi beqhubeke beye phambili.
Ningakakudedeli nje mahlobo, uma ngabe sibheka labalimi balapha eNingizimu Afrika imikhiqizo yabo kanjalo ney'nselele lezo kade uzibala babhekene nazo, mhlawumbe imihlangano efana nalo ingasiza kanjani ekwenzeni ngcono umnotho walapha eNingizimu Afrika?
Iyakwazi ukusiza kakhulu dadewethu, ngoba masibona i-South Africa ingelinye lamazwe alithe ukuthuthuka kakhulu. So amazwe amaningi ayebukele ngakuthina ukuthi yimaphi amasu esiqhamuka nawo sobeya phezu etafula ukuze bekwazi ukuthi bethuthuzeke. Sizokwazi futhi ukuthi uma ubuka ezolima akusilo nje kuphela imboni ekhiqiza ukudla kuphela, kodwa imboni lapho abantu besimame kakhulu, about 60% of abantu besimame abathola khona imisebenzi kwezolimo. Lapho futhi ekwazi khona ukuthi ixosha indlala iphinde ithuthukise futhi iy'ndawo ezisemakhaya. So isona imboni ebaluleke kakhulu ukuze sikwazi ukuthi sikhiphe i-Africa ne-South Africa ingaphakathi lapho siyikhiphe endlaleni siphinde sikwazi futhi siyilinke namazwe angaphesheya nakhona khona lapha e-Africa ukuze kukwazi ukuthi kudaleka amathuba omsebenzi futhi kuthuthuke iy'ndawo zasemakhaya. So imboni ebaluleke kakhulu sisilena esikwaziyo futhi ukuthi kufaneke ikhiqize ilokhuzane i-infrastructure lena ezokwazi ukuthi ilethe iy'ngane zethu amathuba ukuthi bethole impilo engcono ngakusasa.
Okay, mahlobo asibonga kakhulu-ke namhlanje ekuseni ngesikhathi sakho.
Bonga ke mnatatwethu, mbonga nabalaleli.
Uyena ke lo mnumzana ke uSifiso Ntombela usomnotho laphaya wakwa National Agricultural Marketing Council ebesikhuluma naye ke ngomhlangano waziwa nge-African Green Revolution ekuthiwa ke ubanjelwe laphaya kwelaseRwanda. Kaphande nje kokuchitha ke isikhathi sihlabela phambili nezinye futhi izindaba esiziphetheke kusona isigaba sokugcina seza namuhla njengoba yisigaba